Nshuti zacu muracyateze amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ibiganiro byacu biracyakomeza. Nkuko rero mubimenyereye, dore cya kiganiro mukunda dusangira ijambo.
Dusangira ijambo.
Dusangira ijambo.
Dusangira ijambo.
Mwaramutse abakunzi badusangira ijambo, mwese mbifurije umwaka mushya muhire w'ibihumbi 2013. Mboneyeho umwanya wo gushimira abitabiriye ibiganiro byacu byose, abo barimo mwe mutwumva buri munsi, mwe abaturage mutugezaho amakuru anyuranye, harimo kandi abanyapolitiki mu nzego zinyuranye, harimo impuguke, abarimo baza kaminuza, abashakashatsi, abasesengura ibintu n'ibindi, harimo kandi mwe muharanira uburenganzira bw'abantu mu nzego zinyuranye, uburenganzira bw'abagabo, uburenganzira bw'abagore, uburenganzira bw'abana, uburenganzira bw'abanyakamwe, uburenganzira bw'inyamaswa n'uburenganzira bw'ibidukikije. Mwese umwaka mushya muhire. Uyu mwaka kandi uzabere mwiza mwe abana mwagize uruhare cyane mu biganiro byacu, muvuga ibibazo byanyu nk'uko umwana bibona. Mwese ndabashimiye cyane kuko nimwe mutuma ibiganiro byacu bigirira akamaro abandi. Nimwe hanini mutubwira muti hariya mwakosora, hano mwakora mutya. Mukureba ibyabaye ibyaranze uyu mwaka ushize, natumiye impuguke ebyiri nkunze kwiyambaza kenshi mu gusesengura ibintu n'ibindi. Ndahera i Kigali mu Rwanda.
Frank Mwine, nkaba nkurikirana amategeko na politiki mpuzamahanga.
Ndabasuje cyane bwana Frank Mwine. Noheli yagenze neza?
Yagenze neza cyane, namwe se niko mumeze?
Natwe yagenze neza. Nizere kandi ko uyu mwaka mugiye kutangira neza, Frank Mwine.
Ndumva Imana izabigemo byose bizatungana.
Twatumiye kandi naha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Noheli Twagiramungu.
Ndabasuje cyane bwana Noheli Twagiramungu, murakomeye.
Turaho Karekezi, nanjye ndagusuhuje.
Namwe Noheli yagenze neza, ndabyumva. Umwaka mushya muhire kandi.
Yego nawe.
Ntabatindiro mukanya navugaga ko tugiye kurebera hamwe ibyaranze uyu mwaka dusoza, tureba icyo bishobora kuzahindura mu myaka iri imbere. Mbahereho bwana Frank Mwine, muhina amagambo cyane, muhina amagambo tuganire. Mwe musubije amaso inyuma uyu mwaka, icyo mwagira muti mu mitwe y'abantu iki kintu ntibazakibagirwa, n'iki mwatubwira?
Etienne, urakoze cyane. Urebye mu bintu byabaye muri uyu mwaka hanini cyane, umuntu yatangira muri Amerika aho ngaho ahabaye amatora. Amatora yagenze neza, amatora yashubijeho perezida uriho ubu ngubu Barack Obama. Akaba amatora yo muri Amerika burya ntabwo tuyarebera muri Amerika gusa, ariko perezida burya wa Amerika aba afite icyo nakwita impact ku isi yose, cyane cyane muri Afurika. Rero iyo nka perezida Amerika yatowe, abantu bamushiba bamureba ko azaba yafasha mu birebana n'ubukungu, mu birebana na demokarasi, ibirebana mu bintu byose mu buzima bwa buri munsi bw'abaturage muri Afurika. Ubuyobozi bwa Amerika bufiteho impact. Ikindi umuntu yakongeraho,
mbere yo kujya kure bwana Mwine, reka ngire kuri bwana Twagiramungu, umwe namwe, itorwa rya perezida Barack Obama kuri manda ya kabiri ni ikintu mubona kizajya mu mutwe w'abantu mu gihe kiri imbere?
Urakoze Karekezi. Ritora ni biri mu bintu koko bitabura kugira ingaruka ku buryo abantu bareba Amerika n'uruhare ifite mu isi, cyane cyane ariko amatora no kuyareba ya hano muri Amerika twayareba mu buryo rugaguye, bareba n'andi matora yabaye. Ni urayi habaye amatora aho perezida wari uriho Sarkozy yatsinzwe, hajyaho undi muperezida mushya. Mbese ni intambwe, ni icyerekezo umuntu areberamo uruhare rwa demokarasi mu guhindura ibintu, ni no ruhare umuntu arebera mu buryo abaturage iyo bahawe amahirwe uburyo bahindura ibintu. N'andi matora twavuga ayabaye mu gihugu cya Misiri, ubwo tuvuze Misiri twaza no kureberaho ibindi bintu byahindutse, cyane cyane mu karere ka Afurika n'uburasirazuba bwo hagati.
ahubwo wakomereza ahubwo gana twagira mungu turetse siri tora rya president Barack Obama icyo mwe mubona kindi cyabaye ku isi ishura guhindura ubuzima bwa twisi mu minsi imbere niki
hari ibintu byinshi cyo umuntu yabanza kuvuga cyane cyane nka hano muri America n'ahandi ku isi byagiye biba urabona hari abantu bari bafite ubwoba cyangwa se nabandi bagumya gutera abantu ubwoba bati isi zarangira ese bakarushaho kubikuriza bareba nk'ibyorezo bigenda biba hano inkubi z'imiyaga imvura tana abantu benshi nk'abantu biheba cyane hano muri America ugasanga ararasa abantu hano cyane cyane nk'ikintu kigumya kuvugwa n'uburyo nk'abana baherutse kwicwa hariya ku ishuri hano hakaba ikibazo cyo kuvuga bati ese imbunda abantu gutunga imbunda ni ibintu byiza ni ibintu byo gushyigikirwa cyangwa nibyo kureka ibyo byose mbese bijyanye n'ikintu cy'ubwoba n'ubwihebe bigenda bikwira hirya no hino ku isi bitewe n'ihungabana ry'ubukungu bitewe n'ibyorezo abantu babona mbese no gushaka inzira ahantu uruhara abayobozi b'ibihugu bafite uguhumuriza abantu ubibazo biriho
ibwana ndabashimiye ibwana twagira mungu Frank mwinemwe iki kibazo cy'ubwoba navuga nko kubwana twagira mungu yavuze bwaritse mu bantu cyane cyane muri uyu mwaka n'ibyaranze uyu mwaka ku isi ni iki naho ngaho mu Rwanda ubona kigaragara kandi gishobora kuzakomeza mu bibiri imbere
urebe ibwoba buri umuntu yabureba muri mu buryo wenda bwo kubwoba kwa niki bwaba se buterwa ngira ngo twagira mungu icyo yavugaga cyane cyane yavugaga ku bintu byo muri Amerika birebana n'abandi bafite imbunda n'iki bagenda bakica abantu bumva rero muri Amerika ni ikibazo Rwanda afite icyo ngiye cy'ubwoba si ubwoba bavuga ngo buratuka hanze ahubwo ni ubwoba buri muri Amerika mu gihugu cyabo si abantu bavuye hano ngo barabate ariko rero hano muri Afurika rero ahanini cyane cyane ibibazo bikunda kuba ntabwo ari ibibazo ubona biri interine cyangwa biri mu gihugu bwacu usanga cyane ibihugu ibibazo bituruka hanze ibibazo bituruka ku wenda ku mutekano mike kunda kuboneka ahanini bavuga ati wenda imitekano izaba hano na hano ariko urebye muri rusange hano muri aka karere kacu muri Afurika cyane ikibazo kikunze kuvugwa cyane ikibazo cya Kongo batise umutekano wayo umeze gute umutekano wa Kongo ufite ingaruka ku mutekano w'ibindi bihugu baturanye urumva ni ikibazo gikomeye cyane n'umuti wacyo ni nabyo twaravugaga mu kanya burya Amerika ifite ubuyobozi bwayo bufite cyane impact ku bibazo byo muri aka karere kacu muri Afurika
birumvikana ntibyabura kandi bwana twagira mu ngore kintu mukomejeho gato mututakomerejeho cyane cyane kiriya kibazo kijyanye n'ibyabaye mu burasirazuba hariya mu bihugu by'abarabu ibihugu by'abayisilamu impinduka y'ubutegetsi n'inkubiri ya demokarasi ariko cyane cyane kibazo cy'iterabwoba iterabwoba muri uyu mwaka dusoza mubona rizagira inkurikizi zihe mu mibereho y'abantu mu bihe biri imbere
ikibazo cy'iterabwoba n'inkundo ya demokarasi mu by'ukuri mu mwakare ya karere k'uburasirazuba bwo hagati na Afurika y'amajyaruguru byabaye ikibazo gifatanye cyane cyane umuntu abanje akabirebera muri Libya aho perezida w'igitugu Muammar Gaddafi yarwanijwe n'ingabo z'amahanga cyane cyane abanyaburayi n'abanyamerika bagafatanya bamurwanyaga bakamuvanaho ariko kumuvanaho ugasanga byarasize icyuho bariya bakoresha imitwe ikoresha iterabwoba yihishemo mu by'ukuri ikaba ifite uruhare rugaragara mu buyobozi bwa kiriya gihugu ibyo byagaragaye cyane nyine mwa iyo mezi yashize ubwo bicaga ambasaderi wa Amerika wari uriyo byatekenge cyane byo kumenya ingamba nshya zo kurwanya ingoma z'igitugu cyane cyane byagaragaye rero muri Siriya hariho ubutegetsi koresha igitugu abantu bose barabibona hari ababurwanya hari imitwe iburwanya ariko hakaba impungenge ngo ubu butegetsi ntuvaho hazajya aho iki ese aho ntihazajya aho iriya mitwe y'iterabwoba ikakora ibibi birusha ibyo ingoma y'igitugu yari iriho cyo ni ikibazo twahita tunafatanya na biriya biba muri byo muri Kongo nabyo ni ikibazo hari Kongo kuvayo kera iyoborwa umunyagitugu mu butu yitsa gakiza ko mu butavuyeho noneho abagiyeho ubutegetsi buriho ni ubutegetsi budafite imbaraga tuma abandi imbaraga bakoresha imitwe y'iterabwoba n'urugomo n'ubundi bongera bakahigarurira
icyo ni ikibazo cy'ingora abahizi bwana Frank Mwine twakunze kenshi kuganda kuri ibibazo we Frank Mwine birebera aho ngaho mu rwego rwa politiki mpuzamahanga gukura abanyagitugu byatangiye nka politiki ibihugu by'ibihangange bagasimbuzwa n'abandi bayobozi ariko amahoro ntagaruke mwibona mute muri cyane cyane ibera mu burasirazuba bwa gatini
Nikibazo kiza Etienne, hari umugano uvuga ngo buryo kuva mu isafuriya ukagwa mu muriro, ya safuriya wabuteka ibintu mu bitekerezo mu isafuriya ariko bikavaho bikagwa mu muriro. Urumva ntakibukijije. Iyo urebye njye uko mbibona hariya mu kariya karere, ureba nka Misiri bamutuma twavugaga mu kanya, amatora yabo ko yavuye bakuyeho Mubaraka, amatora yabo ahubwo ubu ngubu mu kanya perezida uriho bamaze gutanga mandadare zifata umuyobozi wa wundi bita El Baradei na wahoze ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga Amamusa zibafata bavuga ngo barashaka gukora kudeta muri Misiri. Constitution ejo bundi batoye warayibonye nayo ntabwo ayivuga umwe. Reba rero ibyo twavugaga muri Libya. Libya kuva Gaddafi avuyeho ahubwo biraba bibi kurusha Gaddafi. Ya rero no muri kariya karere twavugaga Siriya mu kanya, reba no muri Tunisia ntabwo ari cyashya. Ikibazo kiri ngo ese koko abo twita n'abategetsi ibitugu barakurwaho nande, barakurwaho se n'abaturage? Ese abo baturage koko nibo bafashe initiative yo kubakuraho cyangwa harababiri inyuma? Urumva rero politike ya Afurika mu gihe igifite influence y'ibindi bihugu atari abaturage kureba ikibazo cyabo bakareba ukuntu bakikemura, ni ukuvuga ko ikibazo ngira ngo African Union icyo ashaka yavuga ati ese koko hari ubundi buryo twareba ko abantu bakwicarana? Ese ni igitugu? Ariko se hari ubundi buryo icyo gitugu bakwica igitugu kigagabanuka ariko mu by'ukuri udakuyeho umuntu kugira ngo uzane ikindi kibazo? Iki kibazo ngira ngo muri Siriya kiriho ubu ngubu mu kanya baravuga bati se nimukuraho uyu mugabo perezida uriho
Bashar al-Assad
biragenda gute? Ni ikibazo gikomeye cyane rero, kuko ntabwo abaturage aribo bishakira umuti w'ikibazo, ahubwo umuti w'ikibazo uturuka ahandi hantu. Ni ikibazo gikomeye cyane.
Ibibazo ni byinshi byabaye muri uyu mwaka, ariko cyane cyane umuntu arebye mu mizi, hari ikibazo cy'ubukungu, ibihugu by'ibihangange ubundi byasa nk'aho bigaburira isi yose, nabyo bigenda bijegera duhereye ku mugabane w'Uburayi na hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hari ikibazo cy'ubukungu bumeze nabi, ikibazo cy'ubukene mu baturage basanzwe. Bwana Twagiramungu, ingaruka bishobora kugira mu biri imbere muri ibi, cyane cyane umutekano n'ituze mu baturage mu bindi bihugu, ni ibihe mwatubwira?
Urakoze. Icyo kibazo nacyo ni ikibazo gikomeye mu by'ukuri, ikibazo cy'ubukungu cyane cyane iyo tureba urugero rukunze gutangwa nyine urugero rw'Ubugereki, aho ubona igihugu rwose cyagiye kigahuruduka, ubukungu bugahuruduka, abantu bagakena, noneho kigahitamo kwitabaza imyenda, imyenda giharwa n'ibihugu by'Uburayi cyane cyane Ubudage n'umuryango w'ibihugu by'Uburayi. Ariko icyagaragaye hariya nuko iyo myenda n'umukanda bategeka abaturage kwizirika byatumye abaturage nyine babona nabi ibyo izo ngamba leta zifata kugira ngo zikemure ibibazo ntabwo bazibona. Baravuga bati ni imyenda mufata ikaza kwiyongera kuyo dusanganye abana bacu bakazabye. Ayo mafaranga wenda y'imyenda za hano arafasha amabanki, agafasha n'abandi bakomeye, ariko twebwe abaturage ntacyo tumarishye. Ibyo byatumye mwabonye amatora agiye haba, byatumye hatorwa twadushaka duto duto, usanga dufite amatwara yo kurengera abaturage ariko nanone tudafite ubushobozi bwo kubona ibibazo mu buryo mpuzamahanga. Na hano muri Amerika ikibazo cy'ubukungu kigenda kigaragara, ugasanga abantu benshi baratakaza akazi, ariko nanone ingamba zo kubirwanya ubu nicyo kibazo hano. Iraba abafite amatwara ya kidemokarasi n'abafite amatwara ya Repubulika hano, ibyo baba bahanganiyemo nuko bamwe bavuga bati nimureke abakire bakora ibyo bashatse, tubahereza ubushobozi bwose, noneho nabo baduhe bahereza abantu aka. Abo ni abarepublika niko usanga bavuga, bafite amatwara ya kirepublika niko bavuga, bafite amatwara ya kidemokarasi bakavuga batoya. Nimushyireho ingamba zirengera abantu bose, cyane cyane abantu bo hasi, abakire ntibabakandamize ngo bashyireho ingamba bishake. Gushaka rero uburyo bwo guhuza izo ngamba zombi usanga bigoye. Ibyo rabitera ikibazo cyane cyane nkatwe nko mu bihugu bya Afurika, aho batubwiye ko amatwara y'ubukungu ya hano, ibyo bita amasoko afunguye free market, ko ari wo mutu uzakemura ibibazo by'ubukungu. Niko bagumye kutwigisha muri iyi myaka ijana ishize, cyane cyane no muri iyi myaka 20 ishize guhera muri za 90. Ubukungu bw'amasoko afunguye ni wo muti w'ibibazo byose by'ubukungu. Ubu ngubu turatangira kubona ko ibyo bisubizo baduherezaga bitagishoboka.
Utwo tubazo se mukabona ari izo nzira zombi, ubwo buryo bwombi bwo kubona ubukungu, mubona hari umuti urambye ari Afurika cyangwa se ibindi bihugu bikiri mu nzira y'amajyambere bibonamo? Ntibishoboka.
Ari ibisubizo bizatuma Afurika izamuka n'ibindi bihugu bikennye. Aho akaza mu kindi kibazo kubera ko tubona ubu igihugu kiri ku isonga ibihugu bifite ubukungu bwiza n'Ubushinwa. Ubwo Ubushinwa amatwara bugenderaho yaho leta ari iry'uruhare rugaragara mu kuyobora ubukungu, urabona ko ari amatwara atuma bakumira ibibazo byinshi by'ubukene, agatuma kandi birinda izi ngaruka z'ibibazo by'ubukungu bugenda buhungabana. Ese inzira tuzanyuramo mu myaka itaha ni iyihe? Ese inzira nk'ibihugu bikennye cyane cyane bikiri mu nzira y'amajyambere nk'ibihugu bya Afurika byanyuramo ni iyihe? Ni iyi nzira yo kureka abakire bagafata ibintu byose noneho bakazahereza abakene akazi. Ubyo umuntu yatanga nk'urugero mu Rwanda niyo nzira bari gushyira imbere ubu. Baravuga bati nimureke abaturage abantu bashoboye kujyaza amasambi misaruro abariho bazabahereza, nimureke abantu bashoboye kubaka amazu agaragara abariho bubaka muri Kigali ahandi bazahabwa akazi. Ariko nk'ubu turagenda tubona ko izo ngamba nk'ibi bihugu byatubwiraga ko byazikoresheje bikajya imbere tangira kubona ko bidashoboka.
Ndabashimye
bisaba guhanga izindi nzira nshya,
izindi ngamba nshya zatuma zabasha gukemura ibibazo byugarije abatuye isi. Ntabwo twabiganira ngo ku buryo burambuye byose, ariko akandi kantu ngira ngo ngarukeho. Bwana Frank Mwine, ikibazo cy'impindukire y'ibihe mu y'ikirere mwagiye mubona ibiza byagiye bikwirakwira isi yose, mubona bizahindura ku buhe buryo imibereho y'abantu mu bihe biri imbere?
Iyo urebye ubu ngubu ibyo impindukire y'ikirere cyangwa ibitanga global warming, mu by'ukuri ifite ibibazo, ifite ibibazo kuko iyo urebye ibyo bihugu bitera iyo myuka hejuru, nta gihugu cya Afurika kirimo, n'ibihugu byose biri mu nzira y'amajyambere n'ibikiye cyane bifite iyo myuka ijya hejuru. Iyo urebye igihugu kibifite ni Amerika cyane cyane n'Ubushinwa n'ibihugu bindi nka Buhinde. Urumva rero ingaruka ijya kuri ibihugu byacu muri Afurika, nubwo tuvuga ngo tubisanye n'ibindi bihugu ariko tube ntabwo bifite mu ruhare. Urumva rero uko byagumye kugenda rero nuko ibihugu nk'ibi ngibi bikize cyane byagumye gufata amafaranga bigafasha ibihugu biri mu nzira y'amajyambere. Ariko ikibazo mumaze kubivuga mu kanya ko nayo bufite ikibazo cy'ubukungu, ariko ikibazo cy'ubukungu kigaturuka yuko ahanini urebye kompetisiyo yabaye nini cyane. Ibikenerwa byo muri Amerika ababikenera, ibikenera mu Bushinwa, ibikenera muri Brazil, ibikenera mu Buhinde, ubwinshi bwabo wafata nka population, ubwinshi bw'abantu bo mu Bushinwa miliyari imwe na miliyoni 300, Ubuhinde miliyari imwe, wagena muri Brazil abantu ni benshi cyane. Icyo kivuga iki rero? Kivuga ko n'ubwinshi bw'abantu bwabo bakeneye ibyo gukoresha byinshi. Ibyo gukoresha byinshi biraturuka hehe? Biraturuka mu gukoresha nabi ubutaka dufite, mu gukoresha nabi ibidukikije. Iyo ibidukikije byose bikatushyiraho ingaruka. Muri make rero hari ikibazo cy'uko Afurika izakomeza kuhazambarira kubera yuko irakennye, ariko ibibazo aho bituruka biraturuka mu bihugu bikennye ndetse bitanemera kuvuga ngo reka dutange amafaranga menshi cyane dufashe ibyo bihugu byo muri Afurika n'ibindi bihugu biri mu nzira y'amajyambere bitafitemo uruhare, ariko bigirwaho ingaruka nibo nabo ibyabo bitera izo ngaruka muri ibihugu no ku isi yose.
Ndabashimiye cyane Bwana Frank Mwine. Nagira ngo twanzure ikigana Noweli twagira mungu. Murebye uyu mwaka tugiye gutangira w'2013, mubona mwagira muti abatuye isi bazaba bafite icyizere cyangwa se guhangayika bizarushaho kwiyongera mu mibereho yabo, mwatubwiraho iki?
Uyu mwaka tugiye gutangira kimwe n'indi myaka yose twanyuzemo, buri gihe haba hari ibibazo bihangayikishije abantu, ariko nanone hari ikintu kuko ibyo bibazo bishobora gukemuka. Nanone ibibazo uko bikemuka bitera n'ibindi, ibyo byo umuntu agomba buri gihe kubitekereza gutyo. Ibintu bigenda bihinduka bikagenda bizana ibibazo, ariko nanone uko ibibazo biriho ni nako bitanga inzira yo kubikemura. Umuntu yavuga ko uyu mwaka tugiye gutangira icyo umuntu yakwifuza kandi yashyira imbere, nuko abantu baharanira ko ibibazo aho biri bigomba kuvugwa, ibibazo bikavugwa kubera ko kuvuga ibibazo ubwabyo niyo nzira ya mbere yo kubikemura. N'ibi bihugu byateye imbere tuvuga izi za Amerika, Uburayi, ibibazo barabifite nabyo byinshi, ntabwo ndetse biruta wenda n'ibiri iwacu, ariko amahirwe bafite ni uko bafite urwego rwo kubivuga, bakagira itangazamakuru, bakagira inzego zinyuranye, bakagira urwego ukoze ubushakashatsi akabutangaza. Hano hari abatanga amafaranga atagira ingano kugira ngo bakumire ibyo bibazo byo kwanduza ikirere, ibyo byo gukoresha ibi byuka ibyo mu nganda ngo bitavugwa. hari abantu bafite amafaranga batanga amafaranga atagira ingano kugira ngo iyi miti igurishwa hano mu byukuri usanga aho kuvura abantu ibatera izindi ndwara ariko amahirwe bafite nuko bafite izindi nzego nyinshi itangazamakuru abashakashatsi abanyeshuri mu mashuri bagashobora kuvuga bati iki kintu ni kibi reka tucyamagane bagashobora abantu kwikora bakajya kwigaragambya bimwe twagiye tubona hano cyane muri Amerika abantu bakigaragambya hariya New York muri Wall Street bakavuga bati mwabacuruzi mwe muraka ibintu muri gushyiraho birakandamiza abantu kwavuga ngo icyizeraho ahantu hose nuko abantu bazaje bahaguruka bakavuga ibibazo kuvuga ibibazo n'inzara yo kubikemura ubundi bakazagenda robana banaje impaka zubaka wenda zitari impaka zango turwane tukamenya ko mu mpaka nziza niwe azava umuti uzadukiza.
Ndabashimiye bwana twagira mu Noweli bwana Frank mwine namaragira ngo mwanzure mwe haraho mubona ikizere cyangwa se ubwoba no guhangayika n'ibyo bizashobora kwiyongera muri uyu mwaka tugiye gutangira muri ibyi ibazo tumaze kuvuga byabaye muri uyu mwaka urangiye.
Irebye tiyene gewe ntabwo kizira ari kinshi cyane. Urebye rero mu Burayi nabwo hari ikibazo cy'ubukene. Urebye Ubugiriki tumaze kuvuga, Espanye, Ubutaliyani, Portugali, hari ikibazo cy'ubukene. Icyo kibazo cy'ubukene rero kigira buryo ingaruka ku bihugu byacu muri Afurika. Burya ngo ushonje buri gihe aba afite umujinya. Ntabwo rero njye mbona ko iki kibazo urebye n'ubwinshi bw'abantu bagenda biyongera, ingamba zizafatwa n'izihe zirehe ntamba ngamba zihamye zizafasha mu gukemura ikibazo cy'ubukene kugira ngo kizane n'amahoro. Buri muntu washonje aba afite ikibazo n'uwo mutekano muke wose n'ibi ngibi tubona muri aka karere ko muri Afurika byose twagira mu yavugaga ko abantu bashobora kuvuga ibibazo bafite hari kwigaragambya hari itangazamakuru ryigenga ariko iyo tunasanga muri Afurika buri kibazo kinahari cyane cyane niyo ubwo burenganzira bwo kuvuga usanga ubwo burenganzira atari abaturage bafite iyi initiative cyangwa ubushake bwo kuvuga ibyo bibazo byabo. Influence y'ibihugu by'Uburayi, ibihugu by'Amerika cyangwa ibindi bihugu mvuge muri make bifite kuri Afurika bifite ingaruka ku itangazamakuru tuvuga, bifite ingaruka ku bukungu, bifite ingaruka kuri politike, haracyari ikibazo gikomeye cyane.
Ndabashimiye cyane he bwana Frank Mwine, namwe nshuti mwakomeje kutwumva. Iki ni ikiganiro cyacu gisoza uyu mwaka wa 2012. Mwese rero umwaka mushya muhire. Kuri mikro hano i Washington ku ijwi rya Amerika mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi.